government kakasizanga bwagata bagenda tandika enteekateeka yokutunuulira ensasula y'emisolo empya egenda kusobozesa buli munnayuganda waali okusasula omusolo omutono tono nga bulanga kino tekisosodde olwo nno gavumenti eyongere kusolooza omusolo omungi ate nga bannayuganda tebanyigiriziddwa okusinziira ku Ramadhani Gobyo okuva mu minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ategeezezza nti enteekateeka eno egenda kutandika oluvannyuma lw'olukiiko lwa minisita okubakkiriza bagende maaso n'okwongera okutunuulira enkyukakyuka butezi n'ayamba abantu bagambye baagala kukikola nga buli munnayuganda waali asobola okusasula omusolo wabula si bantu se kinnoomu.
We are working to review our tax policy in Uganda. Cabinet already approved, allowed us to go and review our tax policy. What are we looking at? How do we make our tax policy designed in such a way that every Ugandan pays a little and all of us, we don't feel the pinch, but we get more revenue. The challenge we are having today is that a few people pay and others don't pay.